The DJ other DJs wanna be.
DJ Fiat, Mix Master Entertainment. DJ Fiat, Mix Master Entertainment. DJ Fiat, Mix Master Entertainment.
Shakira and Beyonce from Miami. I like to chill, chilling with the
DJ Fiat.
Na kama namba wasome, hata tukigombana wasione. washike jembe wakaliwe.
Mapenzi mazuri wakutana wawili wanopenda, sizidishe washauri watasababisha tuje kugombana. Aye, la la, angalia shebu kawe masebetu, angalia licho amizamu betu. Yani we mrembo wabahi na chukua jiko wino wangu wa milele. Na uzadaga ili ninunue motoka nikurizishe, unanipa furaha na nguvu ya kusaka chapa nisikuangushe. Tuna nyota ya Adam na Hawa, tunavyopendana hata wakituchukia ni sawa.
DJ Fiat, DJ Fiat,
wanga wape vitu wanatapata hapa. Mina wepaka kiyama, tuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina, wafike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea nikitazama yako macho, yako macho. Nalegea
DJ Fiat, Mix Master Entertainment.
Yankuna yako, yankuna yako, katoto hodari.
DJ Fiat.
Entertainment.
Nikubebe mgongoni, nielewe, nikanikudekeze Tunze kama moni. Wakija wapote, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi nikone. Wabangi jo.
DJ Fiat, Mix Master Entertainment.
Fake,
Mix Master Entertainment.
Yeah.
DJ Fiat. DJ Fiat.
DJ Fiat.
DJ Fiat. DJ Fiat.
DJs wanna be
DJ Fiat Mix Master Entertainment.